sohlangane laphezulu ngawusadla mathambe ngondo yeni ngilinde luthelwa ngenyongo kodwa uhleli ama-awu ungafiki majike imizwa ngiyeke mangabijike ingqondo sala lapho
Tonong ye ge go be musha.